no need a bad man tena hear some boy big boss bad man voice na kama pesa natafuta sizi kosi awe usilete mikosi awe shakuwa mdosi bata dele sio tu jumamosi tukipata tukikosa tuna post awe usilete mikosi
tukisha lewa matusha uriki tumepata pombe bebe na muziki atuja pewa mali wala uriki so so usipangi ane matumizi so we usipangi ane matumizi so so usipangi ane matumizi so we usipangi ane matumizi.
Kuja peke yangu duniani, ebu wacha mabebebe. Kijabili siulizi began, misinaga mabebebe. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto.
Tukisha leo